your situation divine. Hey man, no hind and got design. Bila mabawa cheki uku cloud nine.
Factory
with the storyteller.
DJ.
Hey, heartbreak bigger disguise. That day had your reply. Call police, biggie and 99. Matata, matata.
Unaware, umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware, umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Niko pate, nani Friday. Niko shere, nani bate. Na leo siyezi taka nuksi nipate. It's either my way, I'm a highway. Na kuna toto ako on my case. Ali ni cheki aka blow some kiss. Nika jona die some of this. I've been praying for a night like this.
Tuka dance kidogo, tuka flat kidogo. Tuka shika uba, hadi baba dogo. Tukicheza rumba, akilamba lulu. Pielulu mumba, kizungusi kidogo.
Mbona kuna njeve like this? Mbona mlango wazi like this? Mbona umenifanya like this? Mbona umenisanya like this?
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Unanipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Kawa ni simu bus, unge waga iPhone. Kamini sumu, ninge waga Python. Sikupi ring me up on a mic test. Unapenda venye si ring ding kwenye lights on. Hadithi njo, utamkolea. Nika mgojea dem, kutokea kani patana. Wea siesha kuwa nerea, tulifika jithea stress. Dona mime.
Oho, ina mifupa. Niraisi kuipunda mama. Mbona hauna huruma. Nimekubali nimenyakwa mama ila mbona hauna huruma.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.